King
Dizzle,
I don't wanna be someone just to talk to you. Nifuna nizingala kofringa nilinapu. Koso mola vapo za pabantu monga ni flu. Kasi sinifuna cheva mvele talking to you. I don't wanna, niziwa yo bela nayo sometimes ima wama. Bapena nifuna nizimvela komonga buwana. Takwira na manja tishe kela pona legana. Hansini tenda ula niziwa nilina mwai. But nifuna wanipiti samo monga tayali. Walangiza bantu fokutia vatu na majane. Vapulu wako na vanga paka vaka zivane. Baby, I don't wanna
be a undercover lover. Unifuna when it suits you. Unifuna ga temperature ya kwera. Sinifuna love you better. Yo pesama yo better. Nifuna persona personi. Napa bantu ninga chike menshoni.
I don't wanna be undercover lover.
Nifuna kone tweki. Kase kwena enda kone teki.
Downloaded from ilovezedmusic.com.